Mr. LG.
Mashallah, umwezi wa rehma Ramadan. 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 Tujitahidi kutenda yalo mema, tufunge, tusali, tupate rehma. Tujitahidi kutenda yalo mema, tufunge, tusali, tupate rehma. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Tujitahidi kutenda yalo mema, tufunge, tusali, tupate rehma. Tujitahidi kutenda yalo mema, tufunge, tusali, tupate rehma.